Bana Paris, bana London, Bruxelles, Mokili, Mobimba, Boyoka, Ebiso, Ekran, Musique, La Différence.
Na beleli,
na beleli,
na beleli.
Ndembe.